ushwari kama uwezi katika hata rasta tikisa yaman kama Jamaica turuke tucheze wote tufurahie pombe kidogo tu kuondoanisha kama unaweza kucheza wala usiogope mziki wa kwetu wala usiogope mziki wa nyumbani wala usiogope mziki wetu Afrika wala usiogope dance for yo dance for singe dance for yo Viziwi wamesikia Paka viweto na cheza
Ili goma ili dude
Paka viweto na cheza
Ili goma la uto ili
Paka viweto na cheza
Ili goma ili dude
Paka viweto na cheza
Ili goma la uto ili
Kenya, Uganda wanalisakata lumba Burundi na Rwanda wanalicheza lumba Kule kwa Mugabe Uhuru Kenyatta Watu kuyu tumewakamata
Yama King of the dance of Sungeri Rasidi rasima ujanja Bosco Mnari again Umefika muda wa kucheza wote sasa Uo mnazi
Unakatika
Uo mnazi
Unakatika
Uo mnazi
Unakatika
Uo mnazi
Unakatika
Uo mjumba
Unabomoka
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 Jo tucheze muziki wetu Tucheze, muziki wa nyumbani Masharabu anacheza, we unaogopa nini? We unaogopa nini? Jackie Wolf anacheza, we unaogopa nini? We unaogopa nini? Kajala anacheza, we unaogopa nini? We unaogopa nini? Wema Sepetu anacheza, we unaogopa nini? We unaogopa nini? Robert anacheza, we unaogopa nini? We, now go banin'